studio kalangol ko kettinoon eɗen godi yande joyni termita sappo e joyi habaruji e fulfulde kodi jagñalle e moɗo habaruji ɗi andanni sembe majji goo fugina RSF kam wonno hono fedde leyɗe duniyaar filla kondarto koɓe habaruji ɓe mburtini andinorde filla hono tokkodirgol leyɗe kondarto jogagol hokkoɓe habaruji yolminden de ɓe gaɗa golleji mabɓe. Ministre kawji nder reedi leydi Niger e ndenaako ɓiɓɓe leydi Mohamed Bazoum yaari jahangal nder département mo Filinge caggal bonanna gaɗɗo e nder laddeji muɗum. Hande yewtere men pinnude studio kala ngono ndaara filla natte gaɗaɗe illa wakkatiji garagal tubakoɓe arande ton e ndan on nanan ɗum kañum du kondan no ɗum wani ɗum yehira. Kori jan hirte moɗon Soumana Amadou janganta habaruji ɗiɗo ni e fulfulde yerno mbirumni hono fedde tende RSF kam wonno hono fedde yimɓe hokkoɓe habaruji duniyaru ɓe mburtini andinore mabɓe gam batte ɓe kolla hono noyi wonno leyɗe ɗe enen jogori hata filla ko darto hokkoɓe habaruji e yolɓinande ɗum e gam batte waɗa golleji mumen hanniri eno woɗiri hitande hikkan leydi Niger nota e nder leyɗe endan capanɗe jeegoe tati woni ko waroyi e dow hembre e capanɗe jeetati ɗum ɗu konno wawi wiyede ɗum yaari caggal sanne e dow duuɓinaɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Leydi Niger tawa kana capanɗe jeego e tataɓo e dow leyɗe hembre e capanɗe jeetati e duniyaru toɓɓe ɗiɗi woni ko samani ɗum hono nde hisama no rawani ni endam tawamani leydi Niger ele afrique ɗo ene heɓi toɓɓere wotere saabu sappo yiɗɗo wonno rawani hikka lataki sappo e go'o e dow kabaru mo RSF kam wonno hono hokkoɓe habaruji ɓe gala kere e duniyaru haali ni eɗum darle leydi Niger ɗo wiide ke hono himɓe laatiɓe hokkoɓe habaruji no kenno kiitane e dow laawol gaɗol gollal muɗum e tawamadu konno laawol gaɗol golle mabɓe ɗu konno no haɗa ɓe gaɗe sariyaji ɓe nangge lewru juillet duɓinaɗe sappo e jeɗɗo kokko habaruji go nangge wiyama duuɓi ɗiɗi kasu wiyama du konno waɗan duuɓi sappo hetta waɗa muraduji muɗum fuu hokkoɓe habaruji woɓɓe du konno ɗon ni no kulƴine internet dow laawol gotol ngol ni hono RSF hono jokkodirgol ɓe gaɗi ko duuɓinaɗe sappo e jeetati holli wiide ke Norvége kañum ɓuri jogade hono hokkoɓe habaruji no woɗiri nde leyɗe duniyaru fuu le leyɗe afrique du konno gana kañum ɓuri wawde jogagol lobbol no tawa Corée du Nord ele leyɗe duniyaru kañum ɓuri wadde jogaɗe bonɗe har filla ko darta hokkoɓe habaruji ɗo ende leyɗe men afrique du konnan Érythrée kam woni ko ɓuri jogaɗe bonɗe. Ministre kawji nder reedi leydi Niger ene fahande nde kawjiɗo filla ko darta ndenaako ɓiɓɓe leydi yaari jahangal e nder département mo Filinge Mohamed Bazoum yehi to endan ni caggal bonanda war hoore ko watto endan fa himɓe maayi fa kewi ele ñalaɗo ƴaɓɓiɗɗe na mbi alkamisa ƴaɓɓiɗo o endan e caggal majjum du konɗan ni o yehi o hettineke o nani ko ɓiɓɓe wuroɓe endan kaali kanko Mohamed Bazoum kanko du o yettini hono fawar jo du yettore hoore leydi kañum e kinnoje gouvernement yahde e mabɓe nani ko haalde ɓiɓɓe wuroɓe endan wakkati mo Abdoulaye Bakka Sa kañum woni ko hooƴi haala ka neldimi
shugaban kasa yace koyi hakuri da wani
horejo leydi on ƴami kollol muñal woɓɓe o bononda wona arande mabɓe ni ko gonɗo ɗo nana ley leydi Mali duuɓini warde joni kañum ɓe jiɗi ɓe gadda ɗo e nda woɗi du sukaɓe no dilluɓe yoppi sarowɓe muɗum ɓe keɓayi fumbirde lobbiri nde Allah jaɓi min koƴan laabi fuu kanduɗi kottataɓe leydi men ndi hisi hunde nde min gaɗan battu narral caka leñi ɗin kottataɓe jonde lobbere warti caka mabɓe gam nder nokkure nden leñol kurfawa no woodi jermaɓe belaɓe e fulɓe joddiɓe ko ɓurdi ndinol fuu wala caka mabɓe ɗum woɗayi ba seɗɗa de min koƴan laawol e famde moye gaɗi o bonanta
noni wontiri hono kongere na mbiya hawrine mawne nde USN ka wonno hono fedde janggoɓe leydi l'école leydi Niger wande to nde agadaje sappo eɗe ɓernde ene wiyanoma ende wonduno e fawar joni hono tokkira e laawol no woɗiri ɗum wonno ko fawar jon goto tefunoɗo fa laato hoorejo hawrinde endan yeehi noddoyi nden ene ka yes saria sariyaji ɗi gaɗama haala ka wurtinama hanne subaka oɗo ene galluñeme ɓe kolli ɓe mbi hono hawrinde sappo eɗe ɓernde nde enen USN waɗano to enɗa agadaje baasi fola e muɗum algabit mahamadou ider nani ko haalani bandimin tarnan fouday ahmed kanko ɗum woni hoorejo gattaɗo.
Nous avons toujours crié à la justice nigérienne. Nous sommes
tous. Miɗen koli wakkati fu cuuɗi kiite leydi meɗen. Abadadu min jeddai kiite ɓe cuuɗi ɗi taƴi. Amma ɗum waɗi wakkati ko woɓɓe jiɓodiri hakkilloji bandiraɓe amin gom. Gam hollude ko hawrine amin waɗane ton agades waɗiraka fu gonga. Denne no hani de wartire ɓolu. Waɗi ɗum bandirawo amin gom tefuɗo suɓe. Amma gam o suɓaka o yari filla hawrine amin de yeeso kiitotoɓe. Amma yettore Allah o fennama. Denne geddi fu timmi. Handen ko hani woni himɓe kuibita hakkilloji mumen har duro tawango yeeso amin go ko watta mosola saɗormaji amin heɓo
pour relever ce défi générationnel.
parti ni biteɗo RSD Gaskiya, parti no latir gondo e gubal parti gondo e lamu e leydi Niger haali hala hono laabi joddina do filla cubaki leydi Niger. Yerno fawar joni hono MPN kishin asa kandu konda hal na hala majum parti mo chefu Amadou no horejo mudum holli wide ke hono parti politiki funa han tawe no goni ele gollal cubaki ki endan e fahande du konda hala fedde wetende seninde nani ko fawar joni du konda ni goto e mabbe hali biyetedo Hama Asa no Habibu Garba yewti e makko sabu kambe ben endan be jarra ken do labi kojano di endan.
Nous avions voté mais
min watake gan sembin inde potal tawangal chaka partiji tawadi elam min kolli du nokkuje kanade mujjine de mujjina kanu de derol gol yewama du dum hi'an ko min yami amma gam mujjinde chaka himbe fu ko watta partiji e nato be tewtewru fu pota do dewtere hawjine labi cubaki gado teki der leydi meden wadi miden gatta dane himbe jewtino pondita dewtere de ko watta cubaki gado teki itane dubi ujunaji didi e laso e go'o lato cubaki ki wala fu gacce gum cubaki ki geddi fu wadataake dum miden miccintina himbe du ko gubal amin gal no jokki gada lamu
que les patriotes appartient à la mouvance présidentielle.
Nani wantiri har fila ko darto sigila yaadu hijjor hitane hikka dum waddi ko fawarjo ni ko ho kawon sigiltobe hono hijjo enan waddi jodo kalen subaka hande do enan galle nyame gam batte andinde ko be habaruji heba andina duniyaar no ni yara ko be kaldo mum ko be gatten en sembe sanne sanne ni won har fila ko darto nyalande hejande e dow ko watto ko tawe neddo fu habba aniya tawe ne enan tawi hebi yobi hebi du konna windama fa wodi Amadou Oumarou biyetel Alhaji Hamma goto e yarobe hijjor nani ko jabi wakati mo fawarjo ni hore ko ho on hali o firti fulfulde
jeegom lewru umotondu ena yaago balde sappo e go de ni jomu winday inde mu fu wala le yohobe lettugal say winda say yoba agent suji do de jomu windi yobi fu fadde balde tati be jahanton saudiya be ado cuudi be joba dum wadi hikka battita wadi sanne e golle hijjore dem Niger denne no jame hunde fu ko woni hijjotobe na jobantedo jaha jobono ajumo jobanta on an jobono horema duruwa doka fa hande joba gada talki mada ko watta gada passeport mada do ko yawi yawi ko watta tawe ke nyalane de do to yottoto fu tawa on bindi zabu mo winday fu nyande remde ni yottike fu windata fay ada jogi cede mada e jungo mada de nyalande wi yottike a wawta hijjowade
noni hande wonno nyalande itande le duniyar do fil durdugo e jonte pabbe na mbi ndunguje leydi Niger do no tawdani har fil sadar majon kano wonle dubi jo cakitidi enda jonte ndunguje den de buytiri do hono nangirano himbe Hadija Zakou kany wonno hon neddo kawjido fil durdugo le do jonte o holli dum do wile dubi jo cakitidi enda dum buytake sanne sanne
en 2012 c'est pas
hitane dubi ujunaji din e sappo didi wadam milioji nayo nangube jonte pabbe do der leydi Niger amma hitane dubi ujunaji din e sappo jeegom wadam milioji didi e ko deki limabe nangube jonte pabbe de te jewama der dimo kokkado odu no tawe limabe der loktoroje gomnati e loktoroje tawade der jonde ko e mum der dimo odu ni no wodi nangube limtabe der loktoroje tawade der ladde denno ni wadino kitale ko dum wala idun hakkilani ko wona no wade der doktoroje ladde de amma hande der dubi didi bittidi di der balla walliroobe leydi Niger do filla cellal wadan sukabe ujinaji keme joyo dubi didi be yaade ley nyawtaabe der majje
chez les enfants de moins de 5 ans
nonni har filla ko darto hono gollidobe e telefonoji ko jogite jungo do ko nambe idaari wadi ele nyalaade san har filla ko darto hono sengo RTL den dangol RTL ngona kawon ko juuti kawon ko hebbi mojjer majjo sabu gomnati leydi Niger hokki dum hono ardna na biendo be idaari fa yotto ko ete 4G no eternde wiete den wonno 3G dum wonno je on da naymudu dum du konda fa kemen pamen dum won dum don dum faare mum dum won nafaka mum dum Abbas Abdul Aziz goto e jom ande sanne san do filo majju o halani dum gongo Muhammad dan tani.
La 4G c'est une évolution.
Covite 4G o baile non ko heba to 3G. Misali an sembe internet on kambedi. Wadi 4G o ko yirka no tawa lemun sanne far ngollidol e kulle jamani covite internet. Anka ni nafaka mun no hewi senin no gollire no haniri. Kadi idu mukina hala falaba. Deni ada ni lude kulle do internet do 4G o no yawi sanne. Ko andudon handen filla internet godudo sembe wona no hale illu sembe mum witti ko vite megabit 30 fu wodi ni noni
megabit
leydi Niger Kenya de wonno ko fawara joni mabu mudum mawdo cakitide ma baru dengal germare piodo hodduno en ambitedo jeliba baaje heddaaki dum du konda mursey mawdo yaade leydi enda kanko Jeli Babaji Oudou Konda ni neddo latido golli sando filo ko darto fina tawa e adaji meeda ha fa har filo ko darto halobe germare dum waddi ko fa hande ni subako en bandimi Nafisa Adamu Sirfo yehi ono haldo e mbeteddo Boubacar Garba latido kanyo hawjina kulantereje pietede gam batte wadde hon ni bandum to suudu mo bun dum don tariki di nan ko halani mo
Joliba fait partie.
Joliba no tawa der mabube mawbe leydi Niger. Jadu seku no ardimo sedda amma kambe gadidi jamanu goto. Mabu kan yamete tariki e fina tawaji himbe. Der burna makko o jangini der universite mo nyemay e ton der universite ji leydi France gum. O holli du himbe ko andi fu du filla tariki. No kuje kewde omo nodde omo jami. Tariki ji di o wadata dini no mikkintina himbe no himbe burduno denno. No lamuji arani hawjora. Dudal majji fu no go bani ko degom omo beede landam mabube no ballire himbe ande fina tawaji mu en ande tariki mamiraabe mu en mayde Joliba de ni rafi mawdo non do der leydi meden
ko se ene biblioteque ci brule
studio kalangu
sigilaji studio kalam
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
studio kalangu
nawantir yowtere men pinna hande ni studio kala ngono ndara yerno birmi on ni to enda hono dammugal do prefect goldre mun to tesawa nenene kay nenene ngor region mo marade noni do won to faande natal go wono darna natal gal du konda ni do inde mbiete do colonel colombe o du konda neddo lati do warama sappo na leru jiyé du temede jete chapande jena dum du himbe warbe be kan woni himbe joobe leru france voulait chanoine lati wombe na jilon andal duniyaru dum waddi ko faande bandime mutaru moktar Hamadu yehi tok enda o yewu debite Ibrahim Abache latido jangina non gondo e postri jatto na tesawa andudo tariki o enda nani filla makko
l'histoire du Niger a été marquée
Tariki lamu tuba ko be der leedi Niger ni no wawe fecce pecce didi feccere arande den no ƴewa garki tuba ko be warbe jili der mayri ga andude ko tawa der mayri eno himbe jodori fu misali Henri Barthes e tuté jilake der leedi Afrique kewde be jilake du do der leedi Niger dundu dum wadana har hitane duubi ujunere e kemi jeetati e ko dekki sedda gada majjun non tuba ko be gari jodi der mayri ko be garbe jodo fedde tuba ko be indirane voulait chanoine natiri leedi meden har hirnan mayri fedde tuba koobe indirane fouro lamine fedditi lede sahara wari der leedi meden den fedde tuba ko biyetedo janti kandu nati der mayri pelle de fuuni garana jori cekantaraje meden fatou ko e wenu chat dundu gan libude lamu lamide gom biyetedo raba fedde voulait chanoine jippa kina sai den tokitino joro leedi yaade barua dundu gan hewto wade lede afrique chakaji fedde de do lawolum bonini sanne wakati gomnati france nanuno habaru bonondaji di fedde de won no wada do lawol ide wara himbe ide wula jeeli e gure fu sai gomnati o ummini tuba ko gom biyetedo colonel claude gam wara ada ardengal feddede claude wari wattani be jungu do lawol mabbe no wodi no kuje kewde jabude ardengal tuba ko be gal no wodi duude jabay ardengal gal misali himbe kopstanda e karma jabay ardengal tuba ko be lamido firun e lamido kausen kan en du jabay tuba ko be lamu dum en ko be kewti dan kwari den claude o wi'i jaban ardengal feddeden sai der habo mabbe o wara ton ko watta kiloji laso hedde tasawa dundu wadi handen himbe no gi'an no kure nyibane tawane dambugal bariki tasawa vule e chanoan kan endu sogeji tawadi gada mabbe dim baribe ton har may jirgi kambe du tobe ufa don neddo no hi'adum denne de en jeewini eden bawi bi'i ko natol tuba koobe e jodaaki mabbe do der leedi meden waday der ko yirna
les français au Niger n'a pas été du tout aisé
do don ko habarime fulful tili elen jon kam le hewtene jang ton habarije fulful da assalamu alaikum balante jangwadi
fina tawa jamu e chalal fijoji pirtor bali e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapanna joy e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger
watu joda kalen mo studio kalangu
ga martude kumpa ko wadi den leydi Niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yadu leydi Niger